akachoka no utema chana bika. Yemi gaso jo musajja minji, wama wachana munjolira. Neje tuiteyo mutulaba, omuntu alino musajja tabula. Abasajja balina mota, itambuza obulamu bwaffe. Cheva mukwata nga sente, mulenzi wange kabe mubi. Nze kasitampisa nyo, ebirala tuleeta. Musajja kubaka choka no utema chana bika. Yemi gaso jo musajja minji, wama wachana munjulira. Neje tuiteyo mutulaba, omuntu alino musajja tabula. Abasajja balina mota, itambuza obulamu bwaffe. Cheva mukwata nga sente, mulenzi wange kabe mubi. Nze kasitampisa nyo, ebirala tuleeta. Abasajja kale mubeewo, mwesanyu ly'obulamu bwaffe. Ekitukakkanya n'ekitutereeza, saavisi yammwe. Abasajja kale mubeewo, mwesanyu ly'obulamu bwaffe. Ekitukakkanya n'ekitutereeza, saavisi yammwe. Chikazi chifugwa nume, nebo wakana karuma la visira. Nebo wane sente nyingi, tezikolela tezizanya o. Wani wachitu kakanya mchala, na yenga chilina musajja. Evi bituera gabi ampeo, umusajja ya linamani. Nzene wensulirira mazite chinuma, kastamba numusajja kulusengiri. Hawa sajja, kare mubeo. Mwesanyu ly'obulamu bwaffe, ekitukakkanya n'ekitutereeza, saavisi yammwe. Abasajja kale mubeewo, mwesanyu ly'obulamu bwaffe, ekitukakkanya n'ekitutereeza, saavisi yammwe. Chitiwa kubo umusajje vino njivite vikuma. Mzani wanyi mimele tachinyiza. Na ingo ya gana honda bebo inta muka kwata kumulenzi wange. Na utatu na ntitubitaga ufetu singo kubo misinga. Come on, day. Come on, day, oh, mwambi wange, come on.